Kuzimu pano oh.
Has beats on the 1-2.
Kulesho kuchite vyonza mtima wako winga fwa.
Zambian mp3.com.
Kulesho kumupepelera muma pepwa teka chula oh. Bati eva kuna madanse Haku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondi cho Msia ende. Msia ende. So did you lale? Narishi bari mtumo batu msi azale. Tetu ale kuchichikisha ode. Ale kuchintanya pavanove. Komo pano kumula badeti. Te kuchipatikisha baby. Yeah. We did am dure. Tawa wa wiko. Tawa wa wiko. Msi aende. Msia ende. Kulesho kuchite vyonza mtima wako winga fwaya. Kulesho kumupepelera muma pepwa teka chula awe. Bati eva kuna madanse Haku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho. Msia ende. Chaganga jireti Ula chumfa kumkosh chira kama chira patanga bureti eh. Ulesha kuipompa kurira hawe Chalo tachiwama tachasukawe Taba kupom chinsh kumona wanakwe Icha chonsa chida finowe eh. Msia ende patumakula ipana pedionse. Msia ende eh. Kulesho kuchite vyonza mtima wako winga fwaya. Kulesho kumupepelera muma pepwa teka chula awe. Bati eva kuna madanse Haku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho. Msia ende. Msia ende. No.
Kobe Brown.
Zambian MP3.com.